Uzelihle usebenzile ngiyabonga ngifundile kuwe maskitundisile kwadingela baningi ngesipho wasibona esamncincibo umzala wakhulile zinto Mkhumbula masobuzo lapekso uthi khona intombe enhle njengaye Asho ngezilincane athi cha uthi ufana nolihana bese uyacula kancane uthi maya hi maya ho Show me, yummy.